to limon fofo mon hediyankobe teddube taskaram jetata bo dande fulbe immorde Washington komi woni cerno mo dumba ko ene wondi e der silmaaji cappantateroji di e hino tobbe mawde de halten do mun den hande alhali internet e der leydi Afrika ko dum woni tugande e tadjere aranere de en jahan Abidjan taskoden no sukabe ngoni e gollirde internet e tiadele teeride be e dum mi yewtidi kadi e Abdullahi Bashir Sow suka Nigeria najo gollitirowo internet ko feewi amo udditi tati tek Abuja ton katajere didabere taskaram men ngurndam fulbe nawran en hande Dakar kalen fi dewle hakkunde nyenyube
bayno e chumballonde sanjurta gawla e mabo de sanjurta wallahi to
rogere men diaspora jo finan taskaram o hande en kalan fi subngoji horeya ko Amerika roji holko hani wonde darande yaltiyankobe Afrik nabe e den wote Abdrahman Diallo goto e sukabe temedere be fondation Obama subi hikka jaboto en ngallandal
jowlol sukabe
en dari seramen hande mo kala no tami smartphone mun no humpondira e aduna on fof e do dobande ma nyojande hande hajuji fof no hunte kado boggol yeyobe e sodobe e jindobe e doginobe no fotta e der palleji internet banginde golleji fof no yubondiri e internet joni no wodi gollobe be hatonjina e yaltugol yaha golle kono non si en darti ma si en taskike Afrik no wasi hebude internet kelduɗo tawako e hore choggu hakkindingu e biol ndu bankiru windere Bank Mondial e der Afrik nabe le Sahara temedere ko embere chapande nayo e mabbe mari internet dum non no battini e golleji sukabe be sanne wano holliri de jantore Amadou Diallo nultondirado VOA fulfulde Abidjan la mort de Côte d'Ivoire
ko internet ton ko tajjata kon no tambina me wondeji go wala sume tapi yalta yaltinta
o gorko ko sumi si Diallo wiete ko doginowo taxi e der sare Abidjan timmi le bijego gila o fuddi hutorgol jubbundi yangu dum ko lawre nde fokki tube noddata taxi e mum
me yaaye nokeli go sita internet ton non yebit sonje me sela yaltinta pri jidi normal e pi wala da lawo gol kadi modja majina me lawo gol ko me yata dabbitu go lom passage jom dabbitay mo do ha karan yiti tam wonde adda sonko e seeda hakkunde amen
wona doginaybe otoje ben tu wonde e nde ande Abdrahman Jarasuba ko jom faggorde Cyber Lion Shop e der Adjamé o holli gollirgol internet daygun ko jonka fogirgal makko newinanimo golle makko winda yobe kadu internet kono siko ka e onor koy dun no adda lural hakkunde makko e be gollanta ben
quand ces choses ont les abonnements
siko ka fogirgal hare sengande den no moddi fota kono ka e onor koy yobe te koy no metti fi seeda wona gutu sino nebi bonnay golle de bay gollantebe be ngermay men fota kenetode be yahay
e bangne liggortobe nabugol mbudi artiraben wullita gongol no heewi wardi Aissatou Diakité ko nabowo mbudi artira kaluma mawgo Adjamé
min ko internet mi gollirta ka nabugol mbudi kono ka ewnor ko no nebi dun no tampina lan fota wano ka wezu gasata hutorgol e bawo internet on mido jokkide golle kono no nebi
kono dum do fo wana angal mo yugal internet e der leydi Côte d'Ivoire burndi leydi kawte mum fo wejitanede delbi internet nday gum kojon wana holliri non Ibrahima Diallo hertordo gandal karallagal kumpite
e der 4G on no wodi ko innete cellule dum don ko antenne goto e signal mudum on hewtata don ngender sare den fop antenne ji bus no yowa mono e der otowal no yahude ko yawi do yo do telephone makko tuttu sengande de o woni e mudun den maddo yo sengande wonde yeso den on dumunne don connexion on haray no nebi wonde o tabiyay
siwi e nebugol sengande den jama on no wullita de sattugol cioggu jiga internet on ko mbuttati dala jiga goto sodete kono siko gana wala somali ko seeda fawi e feccere mudun den ko du ni ko fenyini witto ngo mojo bere worldwide data pricing wadi e hitande ujune didi enoga e didi haray ngandintinay nyalde sappo enay lewru tata buru yawtundu delbi nay internet tajuno ka der mayo du woni sabu ngakere internet e der Côte d'Ivoire ko banni yontere Amadou Diallo VOA Fulfulde Abidjan
ajarama Amadou Diallo ko e o saido nateten erogere mi jomone mum
Mi jomon e mon.
Nul tondirado amen Burkina Faso Karim Bahadjo haylini fandu hala makko e der Wagadougou kedoden mijoji sukabe ko fati e gollirgol internet fa e tiadele de be hawrata mun.
Salamata addu. Internet o ya wakati goma na laja sanne de le ko lajata dum do de holla kana ke golliloobe dum ben wakati goma mo internet on gollita ke tan dum tiida yimbe en bay gollir dum sadda wala amma ndagu bete en ni yimbe fudo majjum gonma wakati golle wala mon funa woni wuro do dum gollata do mon ko tinni dum ko min do ko ton ni taylam kam dum mo daro ndara ko ay wallitinde fara fournisseur en ben fa keba do yita kyoggu majjum fa yimbe gollitira
ay wiyata ken Amadou Diallo mi andando ndemri sanne e marol sanne e leedi Burkina dum ummi dum tawi internet o kay himbe kebay ko kaja sanne dum e sabu ndegon fay shadidi ndarude cellali hono Facebook WhatsApp en awadana ma wonko fu fadde ala jukina do portal ko wete telecharger dum a tampan sanne himbe nanana yoga leedi gondo no wodi to samtidi ko jidden hollude ni Afrika na tampi sanne ko lati internet o sabu nan dana yo torango to woni dengiya
bibata dik so gongo internet le leedi meden Burkina Faso ko buri fo le damode meden waradu do community di fiya sanne goka dum tiidu buudi sa itti ko watta kemi didi e sappo cioda ko dum yeta en giga dum no ngadu da fudum wa wadde ma jeddil na dum tiidi ti sanne le leedi meden do de fay ko internet o wallitata en keba kibaruji do cyallal kesi wod le don dum matane yimbe meden goddube
Hamidou Diallo ko yum ko habbudi dum wona internet o ka non leedi Burkina Faso do sembe mudum on hewte hino yimbe kajura ni tafon ko buri hewde fu nokkuji goddo de so won to tawada leedi de jigo leedi Burkina do fu a tawan internet o wala fay seeda ma fay so tayna woni du tawan sembe mudum duuda fay seeda awa hebi ko ngada kujje kewde do don hino no kajura dani dum hollata na ke sembe internet on duuda fay seeda ni lehde balebe do jende goddo du so go ngani nen fahama yimbe yana kala ton du wana batla songonga internet ona woni ka jonon hewtla hino yimbe ka jonon itafo
indiam suleman di internet kayni wiide no tiidi e bugol Burkina do leedi min Afrika do ni boodu gonga to wintide buti sabu hande sa yalti yasin do to wana sare ci mawde fu bugol internet no tiidi sabu antenne de communication gonto yaroji internet di fu goddi moji wala tan wodiri ta wodde ken hebata ay amata on leki saare modou fu donc internet on wodi sanne
del lam legal do haddo debi on
wodi do debi on wodi mona wakati fu de le lewru lewru bal chapanta do tale bal chapanta de hu pambal e sapanta internet o wakati
on nani jiande sukabe jodibe Wagadougou ko fati e internet ko Karim Bahadjo neldi en kongudi mabbe di joni joni jabboden kodo dande fulbe
kodo dane fulbe
Ono mi haliri non kodomen hande ko Abdullahi Bashir Su, onko suka Nigeria najo disetedo e Alhali Digital Marketing, amo sinchi tati tek sudu golirdu karale kese. Abdullahi Bashir, miyetima.
Karno, jarama haitama.
Lamdal an aranal, holno Alhali Internet feundori ender Nigeria tipude eko anduda ender gollema.
Mi yetti be jamul madam bano biida ha Africa do min wodi chadele dudde ko larani hala technology takanasma hala internet bano biida ngam aranol ta fuddi alaran jawal internet majum speed majum ha Africa do jonta tawan megabyte 10.9 hander majjale dum fargal majum dum jawal man woni to fonda dum be lesde bana Europe wita bana Europe kambe megabyte 10.9 hander majjale den ha Africa do bo 10.9 ko Asia do to laran kambe be yahini 10.39 en non to fondan alara cede nawgo cede majum bo adi comparing man atawan hado man do nawi ngam dum yawata den ngam ha Nigeria do ma ha Nigeria ngam en mari options dama men do mari bana wodi je internet waddata wodi je independent network bana fiber je do wodi irin Starlink je Elon Musk waddi balde do to do hoytini hunde man to ni ha wawana furtina cede maada a heban internet man jawdu amma nana komoyo wata kutunu go banni man so to laran bana bi borna fu so do be data majum 1 gigabyte ha nder gure do 1 gigabyte ha Nigeria je wonta do ni dum nera 335 to a fona no belese godde bana Cameroon ko Chad ko Niger atawan gigabyte gotel majum hewti sefa 300 do a canji ha nera ujunere be hunde amma toni en laran dum be gite godde wodi jahargal yeso ngam to laran dubi sappo salidi ko sappo jewel laran jawal man adaptation majum ummi daga 9.6% yahugo 33% to aido holli yahugo yeso do wodi jahargal yeso tanni effect majum do dudi wato sadele man do dudi especially bana menon wado be entrepreneurs and wado be startups and
ngam kono non nafore nden ko si internet on webani jama on fo
min hore amma wodi experience mi hebi do majum ngam wodi project fere men yino min wada do ko larini hala agriculture hala ko larini durungol demal men hebata men finditira huwobe remobe durobe de labi zaman no di be hutinirta be ko larini ande kese bana irin artificial insemination irin kujeji de ko larini ande zaman then sadel men hebi aranol di urna target audience amen himbe be mari haje be wala reaching mabbe do be wala access internet be wala internet be wala internet ha mabbe warti be hutina fam sedande mabbe mari telephone jeje di wala internet majum and then bano bida internet majum warti bana iam gendam jonta hedi anastiri fu daga ko larini hala muamalati duniya mon pa warti do internet majum filu doggutulgo filuji ko larini hala ande zamanu ko andi fu
e nder yewtere makko ka jonde ONU e septembre jabbido horejo Senegal o Basirou Diomaye Faye inni internet no hani wonde madun tawede e hani reji neddanke ada tawti mo edum
a mi yerdi be mako mi yerdi be bolide mako temerre be dow temerre hani internet warta dum farilla on hani ardube leddi tabbitina internet hewti ko toy ngam dum wallira be kambe man be doggira zamanuru mabbe ngam to alaran jonta data warti kam on diamond gold wato kangeri jonta data dum bo no hebirta dum no ayirta dum no hutinirta be majum pat dole se wona wodi internet majum so to internet majum hewte halutube bo hutunirgo be majum dum saddum bukete se da banana Nigeria do balde salide do wadi initiating do hala cashless policy himbe hu usta hutunirgo cede ha juude mabbe be fuddi project mai saldori wadugo ngam ko wadi ngam yimbe dudbe wala ko account ha banki to habe vi cede ko no warta se transfer sai yerba yerwa wala cede ha juude wala dum wara so dum de be wadi implementing policy man leddi man hedi sai se dirma di economy leddi man doddi ngam ko wadi ngam be torri talaka no himbe wala no kutinira wala warti be jawata cede and then cede man bo burna fu wado be final consumers man wala account ha banki man wala internet man der kawyeji der ladde ji do
holko marda ko wi'a ardibe leemen afrika e yettugol e boje ko fewti internet.
To haragare mido ewn ardibe lesde Afrika be nota noddangu president Senegal be tabbitina internet do to sankiti ko hatoy kala bi leddi fu do mari access majum do mari lawol majum ngam jahargal yeso lesdi e bibbe mari bano men andi duniyaru ndu hotaki ko dum seedo internet en non kambe bo hala digital economy to be yidi do ala achieve digital economy dole seto be wadi internet nasti ko hatoy.
Abdullahi Bashir So mi yettima.
Assalamu alaikum.
Ko dande fulbe wonudon e hedade e dow VOA fulfulde mede weltani on nokku kala ka wondon kedede taskaram o ka onduji dabbi e dow ujune sappo e jeedidi e dem e jeego mi jappantati kilo hertz dum bawi kadi e jitude taskaram o wondude e jantoji amen fof ka media jerendo amen Facebook e WhatsApp jokkode e kanal WhatsApp amen hiden natana joni tagere didabere dande fulbe. Katajare didabere ngurndam fulbe nawran en hande Dakar kalen fi dewle hakkunde nyenyube. Adaji goddi no hadi nde nyenyube be hauta meccal resindirta. Seydou Nourouba yewtan en no o alhali feondori ton Senegal. Njahen kadi Gine ton lawol hakkunde labe e timbi Madina lanni bonde. Seto tobe no haura e chadele udude en den gallure lollirnde demal e ngegu. Karogere men diaspora hande en yewtidan e Abdourahman Diallo ko fati e sukngoji horeyaku Amerik aroji. Abdourahman no tawe e suka be teddube temedere be fondasyon Obama subi hika.
Ngurndang fulbe
adoroden Senegal kalen fi dewle hakkunde le'i mambi en nyenyube adaji no hadi desal hakkunde nyenyube be hauta metche ko finatawa woda do hajoni e der no kulibui tentini futatoro Seydou Nourouba yewtan en fimum e der ndejantore
kin nam kindaako bayelo e ciubballo de sendirta gawla e mabo de sendirta walla e torodo de sendirta
be ko ciubalbe de sendirta e torobbe be ko sembe de sendirta e maccibe
Habsatuli gawso jako pamini en holko fitti kindam kindaako dum holto ummi Habi Seydou Ba ko sociologue
ummi ko e enjenji lawi ha ndubudi societe di organisation ko pour wadde loger ngot fofolta jeya
Habsatuli ina eto beydade famminde en holko addi kindam kindaago e der diwan Fotatoro
mawbe men tanno kinde batte golle mumen gam baa hutundirti den gurno den tan ko e remaaji men gaynaaka men awo men seengo men tanyu men den gede gurno den be gurno ko e den gede non be pecci maabo sanya mahalot baylo o tafa chudaari tafa jale toro be kede diine hande edon gede fu mbayli kono dum hatta hanti wonti teppol jokkondiral hakkunde yimbe be ange surtout dawgal to mumen baa
Habi Seydou Ba ina andinen ha joni wonde kindam kindaago ala fofto ala ha e leedi tuba koobe
wawde wurdude neddo bada programme bada dum do fof non donc je pense on non côté aussi doit revoir cette situation casse en wodi tuba koobe ko wite ko des prolétaires et des bourgeois wodi ko lam wodi ko dañbe e wasbe dum fodi ko casse parce que djum en ko ko jetta bada etiquette mbi on non ko odo ranger jeydo on non ko odo ranger jeydo donc casse ala do wonane mondo Karl Marx windi la didde crasse gila ye balebe haye tuba koobe fof ko ko wona hunde wemde do ittude surtout non enen halpular enen buri hen jeggetade
gawsu jako ko ko sali tan kindam kindaago e der fannuji didi
go furan ko be biya wande a resumbirta e neddo ma jidaani hinde tawada andimu adandi makko adandi bammo ko adandi galle makko bima a resumbirta e ka ciubol a resumbirta e ceddo neddo goddo mo jiyaka e fuuta ara be dokku dum biibe to be ganda ko woni dum nene fuuta fannu goddo cubal lo resinirta e lenyol gumbul paske be gida djijam sa djewi to banke cialal jiana do accident wallo rafe o nawe hopital ko poddo watte djijam taw wiete be ko bandiko en be gona djijam gotam o ya mo wiete no resinirta e mum paske be gidi me be jillodirde tawe ko kambe nindi groupe sangin wadde ko on foto ko dum djijam wadde holto dum woni
Saidou Nourouba VOA Fulfulde Dakar
Ajarama Seydou Nourouba joni jahen gine halen fi chadele sedotobe. Timbi labe ko lawol holorangol kanabugol artira ngure. Kono chadele maude no yaltiti engo lawol lope ndiyang nombati sabu yimbe e masinjimu nuronkika rewa tampere herinde nombali hen wano holiri nde jantore Alpha Ousmane Ba.
Di sautoji ko seeda e gondi hutoreede lawol labbe timbi saare kangure demal lolli ko fee ko kilometraaji sappo jeedi woni cadeele de tengera be dudde yimbe heewbe no walde maggol saabi mum lawol ngol ko yirbugol meter amadou julde balde salu kamara ko to janibe jogi balde hido lettaade ka lawol afia timbi jemma e nelorma hibe rondi ko bonata
do ko gila hanke 12h mi iri do do ko mami heba ka podo lan ko no mi hebali tan to do me wali hanke gila ndungu ndum fuddi ko ni men fewndori do
bay depuis hanke men ari hando men kali do men wali do men golli men defani me bana ko men defa passer me yawno da fi lubagol benno bendi men kimbo ala ledde ala men wali do goto men nyamana o lerin
ka lawol ngel yaabe timbi ka yona kilometer aji noga e leydi hajja kajjatu hinde jallo njeewo kecce bibbe ledde auto mabbe wawi wadde yontere lumbali
menen ko fonmeter o me yeya men bakki do auto wal fonmeter yo ngari utimi madina ngal hewta ka goudron balde jeddi ngal yangaade ka lawol do da waali hewtude ka goudron ngiriya me woni obligé jippingol makiti on wada auto moto hoy joni koy kadi iyo makiti ji amen din no bonde awa do ni ni lawol timmi madina ngol labe do ngol duwa ka tabide ko timmi madina no jogiti joole tambagol be ngureji di mourad hosseni ay jabal ngal ko timbi gaburi wuride
meter boy dumba ko dogimbe auto ko boyi e nder leydi Guiné kono cadeele fewndiide hande labbe timbi o meeda yude sifamu
o yi jama ko mobi do ko o yi otoje ko neso njade do kono hari men yaali tuba dum do no wayri do ni e tenen fejjudo men ardo do men wadi do fosiji syndika on e njula on men addi benije men wadi do sarsuma a jenay tay nde anyande be wadi sarsuma a jeego e tenen fejjudo do men wadi sarsuma a jenay talata men hari men watti do sarsuma a jeego mo kala wakili beru ko wawi gon kono hay fosse mum dum woni yaltali gerama kono wawali lawol on e baki gouvernement on jabi be walli to em
Aissatou Cherif Mbalde bittare nden addi yankinare makko e gol lawol
dila dungu ngu feedi meden lorri lorra wotaka o yi otoje den ko yiri ko deedi do fop fayda do min fayda mi wayri yade wala labu goron daro resi mi hetta nyamaali mi acci tayar gol do sibe wattaali mi acci tayar gol ga fes me woni do buri 2h de tammeden dari otoje den no lumbinede de fode waawal fiddude
oto ko wonno wonno no yiri don ka
dunya maaron ka may mo yiri daw yirta kita do sonja ko haawa do do mi wayri yarde mi wayra yarde ked selbe
takko de tampere angal lawi joma auto doginobe no wulliri ko feewi ko non ko tantu golbe jawle e hore de cadeele Alpha Ousmane Ba VOA Labé
ko dande fulbe wonudon e hedade e do VOA fulfulde mede weltori jikke de fawdon e amen mi yetti Bari Harouna Pate jodido Senegal Aboubakar Parda jodido Adamawa leydi Nigeria e Hamidou Sow Fria dum ko Guiné ha hewta Abdourahmane Sow kanko o wi abo jodi Libye fewndo do joni joni naten e rogere diaspora
Diaspora.
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 E nder jonte aroje Amerik naɓe ɓen suɓoto hoorejo leydi maɓɓe fi duuɓi nayi aroji ɗi hande rogere men diaspora no eto andude holko hani wonde darande yaltiyankoɓe Afrik naɓe e ɗin suɓgoji ko Abdourahmane Diallo goto e sukaɓe temedere ɓe fondation Obama suɓi hikka jabanto en ngal lamdal mi yewtidi e makko e dow mum Abdourahmane mi yettima a jarama
mi yettima
atonu no hondu fi wote depite falde New York City. Hika non ko hitande sungoji hore ya ku Amerika lamdal ang aranal holko hani wonde darande yalti yankobe Afrik nabe ngiete diaspora ende ede wote do hika.
Ara itu orang yang aku aduh dolan doko arah seni tanggul jamau arah fide water do hika arah gibinan de Afrika uang bedo ben arah dan dua anu gol kalau wow do vote gol arah memari kaidi vote gol dua vote gol no vote itu wo enen gibinan de Afrika no vote itu wo benda arah tak benda ah o community do memari vote jibui to yang memari kembe kono sita yang vote ali nombor jemen ni haray duda tong haray be hajma be wonata emen haray don
ko du won kala mardo hanere wotugol yo yahu wota hikanon Donald Trump ardido leydi kiddo no podondira jullere lamunde e Kamala Harris dum kanko woni jukkolam do fewndido holko woni herande de wote hikka ko tawata no fewti yalti yankobe
ah de hikka do wote jedo ko wote satude fi fiji buino ton Portugal de dun ko problem wala na do hika no tawra ko election wana democrat be ben surtout de bodo kanko mo inni simolamike mo artitira dun non fi kala supreme court ton inni ande kadi dun non ko illegal mo ko eta kala ko decide hore mu Trump inni o kanko mo dun non artitata eta kala decide na hore mu e don ko l'école di kadi fi pay ko koy don kadi arabe be luto ni kadi to don ko dum minimo kala ko ndar ko hon dum burani dum mo jangol to be hon dum burani dum mo jangol ndara vota sabu dum do
wobbe no adda nganto wiude no woniri wo ko be hobbe e di leedi do dum no woddintina be e wattangol yila e alhaliji politiki bi olma e dum kon dum a wiuda e dum
si tawi a ari e leedi ita ni lady ko do wonda gollude ko do wonda nyamde ko do wonda walade a yawde golla nyande be nyande ta yobude tax amarika e di vote runa mari citizenship aray ko ma eto da tawta ukkito da e nin lady don vota andil kala ko ni don vota ne hombo fala de yolamo parce que c'est vota lombo fala de lam goddo go lamo yike mo en fala ka on do wadi luaji tampinay bien andi ara ala ko wulito den enen kadi ko buri ko bibbe be wonde hebude do be ben burbe mabbe ben do anda ko men haysi be yahi ton ko be artube hotata kambe ko do woni ko mabbe kala haysi anga votan tawa horama votan bibbe mabbe ben non ko do woni ben non be hotata tani rad mabbe ko do woni ben non be hotata
wono mi wiri non Abdurrahman ka fuddode hida tambiti fota hida tidni e wallitagol tentini sukabe no fuddora gurdang e di leedi do e mobindirgol yimbe holko woni eppoje de fewndinda fewndo do ko tawata hino fewti e dun eltugol yimbe woni politiki ma alhaliji ngurdam
idubi tati do fewri do yimbe meme beedike do modde donc me mari do organisation molana do benam Guinée Sud in America Guinée African wonbe do fala be yilti tagol ko lekol ma fala be jangugol arame wallay be ko honno be appliquer ta lekol arame walli do yimbe capantato aray fuddo fuddi be université o semestre do donc yata yimbe buri teme de rebendo me walli be fuddi ki anglais e nde hitande fekture do arako yawgo janga anglais dum don parce que me den holi kalar oni leydi stay a wawata hala leendi kuma ekkito da hala leendi sa da fala wuru go leendi
yewtere ma fewi Abdurrahman a jarama ni weltanike ma VOA fulfulde yettima
on jaram fotta non
hediyankobe teddube jo fi timmi yewtere men dande fulbe e de yontere do kono ko adi en sedude mi hedina on di sandaji wobbe wi'a bandaji di hediyankobe neldi men
inde am Musa Sale PTS daga lesdi Nigeria Bauchi kogo mo Allah wuji hurdata
assalamu alaikum VOA Africa min mi de belko Musa Bari mi de jodi gomoko bandol men hande aju ana wada timo macchudo wada talka ta
jamiri va fulfulde on calminama on beltanama ko Isa Bari etudiant en informatique de gestion technologiste de Kaido pulaaro wi ɗo cofnde paabam wonno addantami jeyde nayi
assalamu aleykum daande fulɓe e hino bandol jogiimi hannde lekki ñaameteeki gila peyndimaaki komin woni Hassanu giɗaaɗo suuɗi gila wuro muuɓi diwal Adamawa Nigeria
komin woni ceerno mo Dumba hewtinanɗo on yewtere nde imorde Washington. Mi jarni Abdourahmane Dia, Kila Williams e Lionel Gahima mo arti tun gurte makko o jahiɗo haaɗo e Kigali. Kono noon o neldallan hay fof iɗen okkidiri aadi e yontere arore si Allah jaɓi. Mbiɗo yalani on jam nokku kala ka gonɗon e adunaru ndu, on jarama.